Yeah, it's your boy AOT with the beauty, Bass Max, aka Ala 125. Yes,
108 Music Production.
Yeah, step by.
Exclusive from ZambianJams.com.
Panga strong when the monga mother na Ivan. Chiko ticha to moja tichi pere kapa front. Kata loto mani tipanga pona wedding. Ina zina ina chinja hapa ndiwe jemolin. Chiko ticha ngunda tinghala cha peva bili. Tininga kusie monga mwala palupili. Niva give up ndiwe weka weni konde. Monga pali iwe ninga peze na wazonda. Nakambila foto sinifu na kusi yako. Kwese vanga iwe mandi ni vako. Hapa ni kutenga ni kupereka bondi. Pali ya kuone na queen ya kuone. Notifa upu wapo chokera pa window. Yes. Iwe na ine ni free to mingo. Mutu mwanga maganizoni yako. Everyday sinisi ya kulotapo. Nifome vela pali iwe chifu kwa jalavu. Dash kondi chatu boy na bavu. Ndiwe nito inendine koto ni holo batelala. Wamati pasa moni na from na fusongu noti haso ya magwacha. Pofuno peza iwe mandi nata ya magwacha. Na from na fusongu noti haso ya magwacha. Pofuno peza iwe mandi nata ya magwacha.
I go die for you. I'm your commander.
I go die for you.
I'm your soldier.
I go fight for you.
Oh baby,
I go die for you.
I'm your commander.
I go fight for you.
I'm your soldier.
I go die for you.
Oh baby,
I go fight for you.
I'm your soldier.
I go die for you.
I'm your commander.
Kupige ukufele ni fakti. Impact wena ine mpaka na chikwati. Nzaku mamatira monga malonda paketi. Mbukusi ya mabepi foketi. Ukapezo kukonda fanika kumukirira. Ukamusirira palasa kalila. Ina kwila chiki mwana wanzao ama steni. Kakangondiso waka mangu kwila teni. Ina lake ntika kefilini. Akanilumbila neonga kasi yerini. Kani konda nga kaya libe dola. Chikondi changa chiri kwa yeyo ndikola. Choka pane pebo nani pasa lafu. Masa nama mwandi ni nangala safu. Nifuna lafu ya kupi bi ina ya zona. Jiwe ni malota usiku neka kona. Lafu yanga pali jiwe nzali peseti. Bebi nilumbila bukusi ya foketi. Okila kuli iwe sima nako ni futi. Nipase lafu yako na futi na futi. Dictate kuchira kwaka. Wanicho sabda kinesi yo chila shaka. Dictate kuchira kwaka. Wanicho sabda kinesi yo chila shaka.
I go die for you. I'm your commander.
I go die for you.
I'm your soldier.
I go fight for you.
Oh baby,
I go die for you.
I'm your commander.
I go fight for you.
I'm your soldier.
I go die for you.
Oh baby,
I go fight for you.
I'm your soldier.
I go die for you.
I'm your commander.
Is my baby. Siliza kusia my baby. Ligulonjeza my baby. Siliza kutawa my baby. Ligulonjeza my baby. Siliza kusia my baby. Ligulonjeza my baby. Siliza kutawa my baby.
I will sing song for you, Mali. Ya umani boda na nguva puta. No life without you. Yes. I don't forget about you. Baby girl, I got time for you. People know that you are my queen. Leka ni kuvali kena lini. Na nguva kambe we na molini. Fokusia baby ninga stelini. Vile ya tigeo owa milaneo. Jazika leza ni zafela weo. I'll marry you marinda. Never leave you baka eva. Natino kutrai na bote yako. Ulipadyo kuchila wazako. Bendy for me, show them rap. Kulo njeza sindiza kusia. Chiko ni chaku kwa tini mesia. Tapi ya mubambili weo na neo pati. We are here feeling it well. Yeah.
Apati ewo binza posha kufrakti. Seko wizo na vena King Jovia. Shout out to my homies Jeezy na Bugatti. Yeah.